comes a big artist.
Mixed by Harris Music.
I'm busy, you there, I say.
Hey. Nena kuti ndilibe so chikoka mpaka kundiimba nyimbo chokani chokani osanama anti munali ndi ugali ndineza teka mwaya mbono kundilonda kuchitoka kamilo kalangati wavenda ndakwila chingamila palibe kubwelela ndiye osakamba sakumbwelela nawe wandifuna lelo it's okay naweso wandilila ngati what's okay na beza zako mwala mwala ndiye zaiwaya gelo ndinaiwala Pai papa nandi antizipitan Kaya musilila aizililan Kukala ndiwe ni kutasoma pulan Ndiye ndi kufuna ndijeze ndi wanga hani Hey,
miso dandi siya weka Hey, miso dandi siya weka Pano nina peza wina
Matemau, ilindi ziko manyana tindipanseu Lelo ndi ya mpawi, mawandi ya bwana Zobwelela kwa iwe hizo zuka ndi kukana Pano ndi nebana, kusiji ndingo gea Njingani na tabano ningo ikagia Anti pepani ya kuma musalile Pulu pulu zanu za pangisa musalile
Hey, miso dandi siya weka Hey, miso dandi siya weka
Harris Music.